Igama lami nguFortune Mafungwenya. Ngilapha nje ukuthi ngithi Happy Father's Day kubo bonke obaba. Namhla lilanga lenu bobaba lokuthi silikhumbule umhlaba wonke jikelele. Lathi silabo baba sebavakatshayo, namhla lilanga esibakhumbula ngalo. Libe lelanga elihle bobaba. Ngithemba omama labantwana namhla bazalilungisela kuhle. Lenkosi ilibuyisise. Siyalibongela bobaba.
Ibizo lami nguKhanyisani Sibanda. Ngizothanda ukufisela bonke obaba usuku lwabobaba namhlanje. Ngithi kubo luthokozeleni lolu suku, lubalulekile kakhulu kini lonke obaba. Ngilithanda lonke obaba, ligcine kahle omama labantwana, libaphathe kahle, lingabahlukumezi. Ngilithanda lonke obaba.
Igama lami nguXolani Hlongwane. Ngibingelele kakhulu kubasakazi nabalaleli. Ngikhulumela nje obaba namhlanje ngosuku ubhungazwa usuku lwabobaba. Ngithi Happy Father's Day kini lonke bobaba bakomthwakazi. Happy Father's Day kini lonke bobaba base-Afrika. Happy Father's Day. Niqine libe ngamadoda, nikhulise imindeni, libe ngamadoda responsible, libe ngamadoda angempela.